Yeah. Hey, yo, boy. A boy from three boys, eh? Boy. Seu se boy.
Esa niña ya alisa ni ni ta conda ni me pata. Ameni penda na penda mi mwenzake kavidonda ni chapona. Yani wasasa na ni pana chotaka. Zakwengine ni pateni kama sali shalambami. Ana ni ganda kilini yani nampenda sana. Kama kurogwa sharogwami kwa kikipofo mbele soni. Yani kumwacha ndo siwezi mana nampenda sana. Obey why you want it. Obey why you want it. Obey why you want it. Obey why. Mazi, sina usemi ni mechina unile na ake wambunda kema. Ale mwana boso adao na ake mamina ule mwana ole. Ananipenda na mpenda mbali na esito kwenda wambunoyo kasha uteka. Uyu mtoto ameniteka yani kwa kesu esitoka kama mlango kasha ufunga. Obey why you want it. Obey why you want it. Obey why you want it. Obey why you want it.
Oh Daniel.
Tuabo ondana, ata mutende manga, betu tatole ana.
Tuabo ondana, ata mutende manga, betu tatole ana.
Ena choshi ine maina magweto, maina magweto, oh la la. Maina magweto, maina magweto, maina magweto.
Maina magweto, maina magweto,
ine ma.
Maina magweto, maina magweto.
Obey why you want them. Obey why you want them. Obey why you want them. Obey why you want them.
Oh Daniel,
oh Daniel, baby,
oh Daniel,
na wonga wanga.
Yeah, I think I'm